Que records
de anyambie
katonda wange
anyambie
katonda wange
anyambie
katonda wange
anyambie
bewezolie yo ofamirembe kubaje wasubira era molie yo kaloloboza tifetulie no tukaba munange mungu yasasira enkuba yatonyera twasiga bwe twasiga byonna byabala amakungula naffe twafuna wali oyagala kulaba ku maziga gange
yansasira
obugumba n'obwavu bye wanvumanga
yansasira
wali oyagala kulaba ku maziga gange
yansasira
obugumba n'obwavu bye wanvumanga
yansasira
mbere tuli bubi mukama tuyambye mukama kola banja bagala tukabe mazima bagala tudobe katonda yagala tumwenye era fa tuyambye balibo batuletera ntalo naye mukama mulwanyi wa ntalo kyovola be waffe atutemera makubo kwekuwangula mwanadamu kyayagala kyambula kuba ne buyambye nabo bakwekuba ne butalina kye wali okoze mulimu olumwa kimuwa essanyu wali oyagala kulaba ku maziga gange
yansasira
obugumba n'obwavu bye wanvumanga
yansasira
wali oyagala kulaba ku maziga gange
yansasira
obugumba n'obwavu bye wanvumanga
yansasira
banyumirwanga we zinze zinze tebalina na kalungi yadde kyebapita omutonzi wange saba bukumi kitange baana bange obakuume omukisa ku mulimu gwange mpangule ng'ensozi wali oyagala kulaba ku maziga gange
yansasira
obugumba n'obwavu bye wanvumanga
yansasira
wali oyagala kulaba ku maziga gange
yansasira
obugumba n'obwavu bye wanvumanga
yansasira.